Mfana vaka. Ya bona 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 vutsene vutsene letsi vutsene letsi no so. Sort of brava ka fune chapo. Chapo chapo. No zero wait mo 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 mata fumata fumata tata. Ay. No chapo flow mo mo sa vutsi si. No sa tsi la mo chifu. Ya kama peni tsoba mtotsi ka ya.
Ice knock on knock on. Yeah. Oma suit ya kokosha. Uzalana zo.